iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri FM 104.3 ikigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Twibutse ko mwasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radiotvewa.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose. Ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Chang na Nadia Taha na Dieudonne Cyubahiro. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima radio yanyu ijwi rya Amerika VOA ibagezaho buri wa gatatu guhera saa 10 kugeza saa 11 ku isaha y'i Bujumbura n'i Kigali. Uyu munsi rero turaganira ku isuku yo mu kanwa. Ikaze mwese kuri radio yanyu mwese muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Tuzijwe rya Amerika nongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Nkuko nari mbivuze mu kanya, turaganira ku isuku yo mu kanwa. Iyo suku ikorwa ite, niki umuntu agomba kwitwararika mu gukora iyo suku ngo ejo akibwira ko yayikoze neza ariko bikaza gusa nkaho ari ntanayo. Ibyo rero ni nabyo bikurura ibibazo byo mu kanwa, indwara zimwe na zimwe. Ndibwira ko namwe aho muri hose mufite ikintu mwifuza gusobanuza muganga mu bijyanye n'isuku yo mu kanwa. Ubwo rero mugume hafi ya radio yanyu, inzobere atubwira bimwe mu bisubizo cyangwa se mu bibazo mufite, mutangiye n'inama n'ibitekerezo. Mukomeze rero muduhe nomero zanyu tubahamagare, zimwe twamaze kuzibona kuri Facebook yacu mwakoze cyane, izindi nazo turazitegereje. Aba mama namwe turifuza ko mwakwigira hafi, ahanini nimwe mukorera abana isuku. Reka rero ntabatindiye twakire umutumirwa wacu muri kiganiro. Ni muganga Joseph Mwiza, ni muganga w'amenyo n'indwara zo mu kanwa aba ku bitaro bya Kabgayi ni mu karere ka Muhanga, intara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Muganga Joseph Mwiza, muraho murakomeye.
Yego turaje nini amakuru yanyu mama?
Ni meza turaho, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ye, mbanje kugushimira rero kuba wemeye ubutumirwa, hanyuma ukaba wemeye kuduha umwanya wawe muri kiganiro uvuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ku bibazo bitandukanye. Nagira ngo mbanze nkwibarize gatoya, iyo bavuze isuku yo mu kanwa biba bisobanuye iki?
Murakoze kuri icyo kibazo. Ubundi isuku yo mu kanwa uko umuntu yayihinito yoroheje iyo ashobora kumva, isuku yo mu kanwa ni ukuvuga ni uburyo umuntu uwo ari we wese akora kugira ngo mu kanwa ke hari hakeye, atari uguca gusa ariko hari nta n'indwara irimo, hari hakeye kubera kuhoza ariko hari hatarimo n'indwara. Ariko nanone hari hatarimo n'ibindi bintu bishobora gutuma umuntu hakekera umwanda utagehemura nabi. Yamwiriza ko hari abantu benshi bavuga bakumva ngo mu kanwa kanjye havamo umwuka utari mwiza, cyangwa n'ibyo bintu bitatu: kuba hakeye, ariko nta n'indwara irimo, ariko nta n'ikindi kintu cyatuma gutekera n'umwanda, hanyuma no kumuka.
Yego, murakoze kudusobanurira iyo suku yo mu kanwa. Ese uko mubibona abantu bakora isuku yo mu kanwa neza nk'uko mwebwe abaganga mama mubyifuza, ibyo bintu bitatu musanga biba byuzuye?
ba eh ni cyo cyo cyane kuko kugeza kuno munota domene yacu yabaho dukorera ndetse nahure kenshi mu muhanda abantu bakuze gutangira kubaza ibijyanye n'indwara zo mu kanwa abantu benshi cyane cyane ndavuga bene ku gice tugomba twirwe ntabwo bakora isuku cyangwa se niba banabikora bayikora nabi kuko iyo turimo kubasuzuma indwara nyinshi tubavura usanga zizwa ku isuku ya ntayo cyangwa nkeya ari nabyo bituma n'indwara ziguma kuba nyinshi n'abarwayi b'indwara zo mu kanwa bakaguma kugenda baba benshi ku bitaro usanga rwose buzuye
ubwo turaza kugenda tubisobanukirwaho kurushaho uko tugenda tugera twinjira mu kiganiro nagira ngo rwose mpite mpa n'umwanya umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika ushaka kugira icyo yavuga Andre uranyumva
yego ndabumva cyane
ye ikaze ku ijwi rya Amerika ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga
mbere na mbere ndabanza kubashimira
na urakoze nawe
ndabanza kubashimira cyane kuko buriya biba ari byiza iyo mushyizeho ikiganiro nk'iki ngiki kuko hari abantu benshi mpamo kugira ngo tubashe kunoza isuku yo mu kanwa benshi ba ntabwo tunabizi cyane ubwo rero icyo kibazo nari mfite
yego
ndo
wibaza
ikibazo nari mfite ni ukuvuga ngo hari igihe usanga amenyo hari ukuntu usanga yaracukutse ariko rigacukuka igihande kimwe yenda aho ahurira ari abiri ubwo rero ugasanga umuntu icyo kibazo akimaranye igihe kandi ntajya yenda abona umwanya wo kuhindura
umuntu babarire telefoni ya Andre igomba kuba icitse ariko ikibazo cye gisa nkaho cyari cyumvikanye muganga mwiza Andre ati umuntu akaba afite iryinyo gicukutse umuntu yakwibaza ati yenda tanabona n'umwanya wo kuhoza kuba iryo ryinyo ryacukuka byo biba byatewe n'iki umuntu yabikoraho iki
ndakoze cyane Andre abaza ikibazo cyiza wenda niko telefoni ishyizwe atabanje kukimonosora hari aho ageze aravuga ati mu ruhande aho amenya ahura ndumva niba nabyumvise neza ku kanwa kavuzemo
yego
ariko nanone atanamusubiza kuko hari aho yageze aravuga ati umuntu atajya abona umwanya wo kwimborosa zimwe mu ndwara zifata amenyo cyane cyane zo gusukura mu kanwa ndetse iyo ndwara ikaba ikunda gufata amenyo ikaba ikunda gufata sori abantu biborosa umunsi ku wundi imwe muri izo ndwara ni indwara ifata ahantu amenyo birakurira kugira ngo nicyo Andre yari yashakiye kuburushaho neza iyo ndwara rero iterwa no kuburosa kandi ukaburosa nabi dukunda kuyita ngo ni indwara y'abantu baburosa hagati y'amenyo kuko akantu kakoramo isuku abantu benshi ntabwo bakaze ariko abagira amahirwe bakagera ku bitaro cyangwa ahandi kuyadukorera ari bakorera ku buryo abenshi rwose baba bafashe amasomo ni ukuvuga mwarimu mbajije miti mu gihe atabasha kubona kwa borosa bakora iki buriya isuku yo mu kanwa ari nayo nyine intwaro ya mbere yo kwirinda indwara zo mu kanwa kugira ngo yigereho bisaba ko ari wowe nyirizina igeraho icyo rero yakoramo kimwe ni kudashaka uyu mwanya nibura akazirikana nyuma yo niba yagize akazi kenshi akazirikana ko mbere yo kuryama mu gihe avuye mu kazi agomba gufata umwanya uhagije wo kuvana mu kanwa ibintu byose byo yari yatangiye n'ibyasigayemo akoza niba ariko namubwira nk'uko mwarimu mbajije mu kinyi yakora iki
yego ari ku murongo reka tumubaze niba yasobanukiwe cyangwa se niba hari ni ikindi kibazo yaba agifite kuko ushobora kuba yibarizaga cyangwa yabarizaga undi muntu Andre wumvise
Jeanine nari telefone yanjye yayizi niyo gatoya ariko nagarutse
yego hari icyo ubashije kumva se mu byo yasobanuye
ariko nari nkikomeza ariko nasobanukiwe nari nkibaza nari mfite ikibazo nashaka kuba mvuga ntese kuriya umuntu ajya kwa muganga bakagenda bakamwogereza amenyo ugasanga baragiye barayogeje agahinduza akureri yenda yari umuhondo bitewe n'utakoresha borosa cyangwa se yenda urabona nkatwe abantu bo mu cyaro igihe hari ibyatsi bitaga icyumya n'utundi tuntu twasheraga tumeze nk'urushenda umuntu yajundikagamo ngo yarwaye ifumbi nkibaza ntese buriya iyo umuntu agiye kuraba kwa muganga umuntu agenda bakayoza ugasanga yahinduye kureri yabaye umweru wakade buriya bwo mu gihe runaka nta gihe ashobora kongera agahinda kuko yari ameze yenda bikaba byabutera uburwayi cyangwa se bukabije kurenza uko mbere byari bimeze
reka gusubize urakoze cyane muganga
Andrea afite impungenge yuko tutakoza amenyo kwa muganga nyuma hashobora kongera akabaho ingaruka zitanga ziriya cyangwa se akongera kwandura kwa muganga iyo ugiye kogesha amenyo abantu benshi hari ukuntu bajya bibeshya kogesha amenyo ni ukoza umwanda bafashe ku ryinyo abantu rero hari igihe aza nk'amenyo yarahinduye ibara akinjira yuko ari umwanda yafasheho kandi atari ukuyoza bikeneye yenda ari kuyahoma koza amenyo rero iyo uje amenyo yawe yaranduye tugira utumashini tuyoza icyo tumashini gikura umwanda uba warafashe ku ryinyo ariko iryinyo ubwaryo ntabwo utumashini dukoraho rero umwanda twoza uba warafashe ku ryinyo iyo rero umuntu amaze kukoza agusobanurira uko imyanda ifata ku menyo mu bwoko butandukanye hari ibishobora kubira bifataho byomoka nk'isima hari ibifataho bimeze nk'irangize wenda ku bintu umuntu arya cyangwa anywa ashobora kuba anywa ibisayi cya mukaru cyangwa se kafe cyangwa se ibindi bintu bifite irangi abifata buri munsi akoka kandi akazamara kwifata ntibibure kuko bikwiye uburyo twoza ni ibyo ntabwo ari bwo buryo twoza n'ibindi bintu hari ibindi bintu bifataho abajya babyikaga none barabizi ni ibintu biba byafashe ku menyo biciye mu byo mu gifaransa wenda umuntu yakwitorera sushimi biva mu biryo umuntu aba yariye ubutabire nibura byumva bigafata ku buryo umuntu akibona rwose kikabaza kimeze nk'igice cy'igihe uko twoza ibyo kuko twoza bya bindi biva ku bintu nk'amakaro cyangwa se na za kafe iyo rero umuntu amaze kumwogereza mu gihe ngo amare impungenge umusobanuzi ibyo bintu bye byari byarafashe ku menyo cyabiteye n'icyo umuntu yakora kugira ngo iyo mu gihe ari gukonsoma ibyo ngibyo akunda ari afata umunsi ku wundi ibintu byose byagaruka
yego hari na Jean Claude Tuyisenge ku murongo wa telefone Jean Claude
yego
ni Claude Tuyisenge
yego
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndiye mfite ikibazo
yego
mfite iryinyo iyo ndi kurya ibintu cyane cyane birimo isukari iryinyo rihita rindya cyane ku buryo binsaba kujya kwiborosa ndetse mwasobanurira ni ukubera iki byaba biterwa n'iki
ni iryinyo rimwe
yego ni iryinyo rimwe ry'isuzugo iyo ndi kurya cyane cyangwa ndi ibintu birimo isukari rihita rindya kandi ntabwo ryacukutse ubona nta n'ikindi kibazo ariko rihita rindya cyane ku buryo bisaba kujya kwiborosa kugira ngo bidukeraho
yego tega amatwi muganga rero muganga
amenyo yari mazima ubusanzwe atarigeze acukurirwa cyangwa ngo wagire ikindi kintu kiyangiza wakamira ibintu bikonje cyangwa bishyushye cyangwa ibintu birimo isukari cyangwa birimo akarasize na sukura cyangwa izindi mbuto akintu bitonza ariko iyo haramutse hagize ikintu impamvu nta kintu wumva ni ko buriya igice cy'iryinyo kiri mu kanwa gifite ikintu nakwita nk'uruhu cyangwa se kushe itwikiriye iryo ryinyo ituma ibintu byose ushobora kurya nta kibazo ikushe ndetse n'umwana wita nka porotegisi iyo uporotegisi iryo ryinyo iyo rero hari akantu akari ko kose ashobora kuba ari uburwayi akunda kutunyuka cyangwa se ashobora kuba akava ku ryinyo ryakomeretse bitewe na kumwe rigihe abantu bajya bafungura inzoga cyangwa fanta bakoresheje iryinyo cyangwa se agakoresheje iryinyo ikindi kintu nyamara akantu gakomerekeje nta gice cy'inyuma cy'iryinyo bikunze kuba cyane cyane kubera gufunguka kw'amenyo umuntu atabizi iyo hari akantu kagiyemo ufite simira amasimira ugashobora kuba gakunze gacutse cyangwa se ibyo bintu bigiye gusigara umuntu atangira kubyumva tukiraho rero Claude iryo ryinyo ryawe riracyari muri igihe cyiza cyane cyo gusanwa iyo hazamo ububabare gusa ariko hari akantu ufashe ubwo ni ukuvuga ngo ni uburwayi bugitangira ubwo wasanga ari nk'umwobo umaze kugenda wajya umuganga wamenye ukwegereye akagufasha
ese Claude uracyari ku murongo yego ubundi umaze kumva uko ufite icyo kibazo ukimananye igihe kingana iki waba waragerageje kujya kwa muganga
hashize n'ibyumweru bibiri ariko ntabwo ndajya kwa muganga
ndumva rero ubwo nk'uko muganga abikubwiye haba hakiri kare kugira ngo unyaruke ugende barisante
ndi kwibaza ko hari ibiryo ndya bimwe ntibingireho effect ariko narya ibindi bikangiraho effect urugero n'iyo ndiye ibintu birimo isukari nka isambusa nk'umugati egizagitiri bihita bindi ariko hari ibindi ndya ntibingireho ikibazo
uburyo
kigomba hagati ntabwo cyakomeretse yego
agira ngo usubize kuri icyo nanjye nabivuze navuze ko atari iyo ikijigo gitangiye gusukunyuka ntabwo ibiryo byose bifashemo bikugiraho ikibazo ntabwo bigutera ikibazo biterwa n'ubwoko bw'ibyo biryo nk'icyo kijigo wumva kigutera ikibazo uramutse nk'ubwo hari aho kigera ukaba utanga icyayi gishyushye cyane cyageramo na mbere ukakurya cyangwa uze gufata nk'akadimu ukirishe ukaza kumva byirukiyemo ibyo nabavugaga byaza byo bita amasimira ibintu umuntu ashyira mu kanwa biri gusimira bishobora gusimira ubwo bubabare ubwo ni ukuvuga ngo byatangiye kwangirika kihutirwa no kurya niyo mpamvu ndeka kurya niba biri kurya kandi bikakurya ku buryo bimwe na bimwe
nizere ko Claude wasobanukiwe
yego murakoze cyane
urakoze nawe reka twakire Joseph tunyarukire muri Tanzania Joseph uratwumva
ndabumva
wiriwe neza
wiriwe
ikaze ku ijwi ry'Amerika tubwire noneho nawe ikibazo wifuza kubaza muganga
ndabyumvise ko nsa muganga mugaje ndabyumvise ko kumenya icyo ari
cyo kumenya iki
namenye icyo ari cyo icyo kibazo mumbaje
yego hari ikibazo wifuza kubaza muganga se mu bijyanye n'isuku yo mu kanwa
isuku yo mu kanwa
yego
oya
hanyuma wifuzaga ku ni iki wifuzaga kuvuga twa duhaye nomero zawe
cyangwa nshaka
kuvuga yee
nta
na kimwe urakoze cyane komeza ukurikire rero ijwi rya Amerika umunsi mwiza murumva radiyo yego urakoze murumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda mu Burundi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 tubibutse ariko ko mushobora no gukurikira iki kiganiro cyangwa se n'ibindi biganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri www.radio.com muri aka kanya turi kumwe na muganga w'amenyo n'indwara zo mu kanwa ari ku bitaro bya Kabgayi mu karere ka Muhanga intara y'Amajyepfo y'u Rwanda ni muganga mwiza Joseph turaganira ku bijyanye n'isuku y'amenyo nagira ngo noneho muri make muganga mutubwire ni gute noneho isuku yo mu kanwa ikorwa abantu bakoresha uburyo bwinshi hari numwe mu Andre yaravuze ati hari ibyo bahekenya cyangwa se ibyo barya ngo barwaye iki yaravuze sinibuka indwara ya ifumbi bazari ifumbi yaravuze ye noneho mutubwire umuntu akora gute iyo suku yabigenza ate yakoresha iki
urakoze cyane isuku y'amenyo ubusanzwe ni ibintu bitanagoye usibye ko abantu benshi usanga batabizi isuku y'amenyo ibikoreshwa byayo by'ibanze ni uburoso bw'amenyo ni ikintu umuntu wese azi kandi kugira ngo kintu ibikoresho bihendutse mu bihugu byose igice cya kabiri ni umuti w'amenyo y'amenyo abantu benshi bakunze kwita korogate kuko impamvu bita korogate ni uko kuva kera kose umuti wa mbere tw'abana twabaga tubona ni marike ya korogate ariko haje n'ubundi bwoko bwinshi bw'imiti yogeshwa amenyo gusa nyine usanga ari korogate ibyo ni byo bimenyero ibyo ni byo bikoresho bya mbere by'ibanze byo gukora isuku mu kanwa isuku rero mu kanwa ikorwa gute akenshi usanga hari teori nyinshi zivugwa zijyanye n'uburyo isuku y'amenyo ikorwa ugasanga akenshi baragurisha ku minota ikorwamo ibyo nabyo ni ingenzi na za tekinike zikoreshwa ariko ucishirije usanga icyiza ari uko umuntu yavuga ati umuntu yoza amenyo agamije kumaramo umwanda wose ushobora kubikora mu minota icumi cyangwa itanu wenda tekinike zo koza usanga zigira akamaro kuko hari ubwo umuntu yoza amenyo akaba yayica bitewe n'igihe kinini kirekire ayogeje muri ubwo buryo bikunze guteza abantu yo kuyogoza amenyo uburoso nabwo babufata mu buryo bwo kuzana kushinya bujyana ku menyo ibyo bifatwa bikorwa umuntu wese ufite umuganga w'amenyo hafi ye abimubaje arimwerekera akabyumva ubwo rero dusoza abantu ko amenyo yozwa nibura kabiri ku munsi ariko muri ako kabiri ntihaburemo nijoro mbere yo kuryama kuko nijoro mbere yo kuryama bigira akamaro kanini cyane kanini mu kurinda amenyo n'indwara ziyafata aho ngaho muri aho ndabaha urugero abari kutwumva byanze bikunze hari n'abagiye barwara amenyo nibasubiza amaso inyuma baragasanga iryinyo bari barwaye byarabaryaga n'ingero bageze ku mubiri bamaze gufata agatotsi batangiye gusinzira burya mikorobe ziba mu kanwa zituma amenyo atutunika akazi kazo zigakora n'imbere umuntu amaze gusinzira abumva umuntu ari guhumekera mu mazuru icyo ni zose impamvu icyo numva bafata aho ngaho ni icyo cyo kwiborosa cyane cyane n'ingero mbere yo kuryama kuko tubona benshi batabyitaho hanyuma ikindi wenda nakongeraho ni ukugiye afata igihe cyo kimaze kurya ni byiza yuko boza ku bundi dutuzwa muri rusange ariko ubwo icyo kubona umwanya ushobora kuza kugendera kugira ngo umuntu kugira ngo kubana abana batoya nk'uko nimugeze kubwira mukababwira babe hafi nabo byari kunyumara aho ugomba kwikora iyo ni isuku yo mu kanwa mu kanwa ziba zimanitse ariko ntakoze icyo kibazo nkagikoze mbabwira ko ikirenga kuri ibyo ngibyo cyo gukora isuku ni ugusura umuganga w'amenyo byibuze kabiri mu mwaka kuko uko wakora kose ntabwo wakoza amenyo ngo umaremo umwanda burundu bisaba rero ko umuganga nawe azagira agashyira hasi akagufasha akakwisuzuma akakwegereza aho utabashije kugira
yego hanyuma twakire n'undi nawe wifuza kubaza ariko telefoni yanyu muganga irasa n'ifite akabazo mbere nta kibazo cyari kirimo ariko ubu noneho itangiye kuzamo ibintu bisa nk'ibikora urusaku sinzi niba muri kuri sipika harimo akabazo rero none twongere tubahamagare cyangwa ubujya biracyarimo yenda mushobora guhinduraho mwicaye hanyuma mukajya kuri ahandi gatoya yenda ni position murimo aho mwicaye
nabikoze ni yagize impamvu n'amahugurwa.
Okay. Ikiganiro ntago wagikora uhagaze ngo kirangize, ubwo nukureba uko washaka uko wicara.
Ariko muri kumva neza
nama turakumva nubwo harimo reka tuba twakiriye Daniel, niba wowe urabumva neza iyo babajije
genda bu
wowe harimo ikibazo, reka twakire Daniel hanyuma ubwo namara kutubwira ikibazo cye turakuraho telefoni yawe twongere tuguhamagare, umurongo ushobora kuba mwiza. Reka tubanze twumve ikibazo cya Daniel. Nsabimana Daniel, turi kumwe?
Turi kumwe cyane cyane.
Yego, wiriwe neza, urahagana he?
Wiriwe neza, nitwa Daniel Nsabimana, Inyamasheke, Ruharambuga, Mudugudu wa Nkomera, mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Yego, yego. Ikibazo cyawe, hanyuma ubwo tubone kurekura muganga, twongere tumuhamagare, uretse ko ndumva bisa nk'aho bigenze neza. Ikibazo cyawe.
Ya mbere na mbere ndashima VOA radio yacu kuko rwose mudukorera umutima ugani w'iki gihe, muradufasha rwose abantu tumenya uburyo dukwiye kwitwara no mu gihe yaba ari uburwayi tukamenya uburyo twakigenza. So ndagira ngo nshimire uwo mudokiteri, ariko iki kibazo kimwe nenda kumubaza. Mu by'ukuri tubona abantu benshi pe boza amenyo bakoresheje korogate n'uburoso cyangwa iriya blush, ariko mu by'ukuri wajya kureba umusaruro ugasanga amenyo n'ubundi nta gace, amenyo ugasanga arasa umuhondo nta bumweru. Ese mu by'ukuri byaba biterwa n'iki? Mutubare mudogiteri ikibitera kandi adufasha tubwire se byakemuka byakira gute, adufashe munsi yize ndi ku murongo ubwo ntabwo tumva kuri FM.
Yego.
Murakoze
Daniel, ubwo bahafi rero hanyuma ubwo tubanze twumve ni telefoni ya muganga ntabwo imeze neza, reka tube twongere tumuhamagare. Ariko Daniel n'abandi mube hafi ntimujye kure, mu kanya turongera tubahe muganga mumubaze.
Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigirwaho na
La Benevolente Aurora.
Da Dijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turi mu kiganiro muri Isanga, kiganiro cyerekeye ubuzima. Nk'uko mubimenyereye buri wa gatatu, uyu munsi turimo kuganira ku isuku yo mu kanwa. Reka twumve ko noneho muganga wacu telefoni ye icamo neza. Muganga Joseph, nagira ngo numve niba dushobora gusubiza Nsabimana Daniel. Muranyumva
none?
Ndumva noneho telefoni imeze neza.
Nyamara amenyo yakanga akagumya akaba umuhondo. Uwo muhondo ntakumwe nababwiraga, umuntu rimwe na rimwe ashobora kubabona amenyo adahinduka nyine uko abishaka. Birasaba yuko azajya nko mu bushenge cyangwa se igihumbwe, kuko ahantu yavuze ari ndahazi, noneho akabona n'umuganga akamusuzuma, kuko buriya kwisuzumisha bibyara ibintu byinshi bitandukanye. Ndabaha urugero, umuntu hari igihe ibyumweru muraje ijoro igitondo akabyukira kwa muganga akaza kubwira ati meze nabi, dore naraye mbiri, ukaza gusanga bya bimwe wenda ushobora kubisana ari byo kunda cyangwa se bya byararangiye burundu bigomba kuvamo. Ariko ntabwo mu by'ukuri bya bimwe byamuze mu gitabo ari byo nyine murebizi, hari igihe kivumbura ibintu byinshi cyane mu kanwa ataraye kuko ataribwaga. Urugero nka bya bindi byose tuvuga by'ifunzi, ibyo kuva amaraso mu nshinga, buriya abantu benshi babyita ngo ni isinzi, kandi indwara ifite kuvurwa ndetse igakira burundu. Ubwo rero nabwira Daniyeli uko kuntu aborosa mu myaka umwaka w'umuhondo ishobora gusanga wenda aborosa nabi akagenda hasigaraho udusigazwa tw'ibiryo uko tugenda tuyasimira ku menyo tukazatuma ya menyo yahinduka. Bikaba bisaba ko ajya kwa muganga, muganga akoresha ibikoresho byabugenewe byari akabikuraho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari igihe kuko uko umuntu agenda akura hari n'imyugugu igenda yiyongera mu mubiri we bigatuma amenyo ye agenda atakaza umweru de, noneho akagenda agira sandaranse yo kuba kaki nyamade agenda ariko akuba umweru cyane. Ibyo nabyo abantu benshi bakunze kubyibeshya ugasanga amenyo ye ni mazima arasa neza ariko kuko yisize amenyo y'urubura ugasanga aravuga ati amenyo yanjye. Ibyo nabyo tujya nikiramusobanuye. Icya gatatu, kubera ko Daniel atuye agace karimo ikiyaga cya Kivu abantu bakunze kurya ibintu twabivuzeho mu kiganiro, abantu bakunze kurya ibintu byo mu Kivu byo mu mazi y'ibiyaga ibiyaga byo bita Rift Valley ibiyaga bigiye bifitemo imyumvire myinshi bikunze gutuma bagira indwara yo bita Cirrhosis. Cirrhosis rero ni indwara iterwa no kwiyongera kwa fluoride na kashiyamu ikaba byinshi mu mubiri noneho konsantarasiyo yabyo iri hejuru kigaragaza mu menyo akindura ibara. Ibyo nabyo kwa muganga dufite uburyo tumufashamo ariko murumva rero yuko urufunguzo rw'icyo kibazo Daniel afite ari kugira muganga akamufasha mu rukundo.
Murakoze namwe. Daniel, ubonye urufunguzo?
Ya, ndarubonye ariko ntago nyuzwe. Nyakubahije ni. Ntago nyuzwe rwose. Muganga aravuze ngo ni uko turya isambaza cyangwa indugu. Ariko rwose ndagira mubaza akabazo. Navuze ati ari abantu mbona kandi mu by'ukuri bafite icyo kibazo. Bahora boza amenyo kandi ntago barya n'izo sambaza avuze. Ariko mu by'ukuri ukabona amenyo nta gace agira umwimerere wacyo. Nicyo kibazo nabazaga. Ese muganga nta bundi bufasha yatanga cyangwa izindi mpuguro bitabaye ngombwa kujya kwa muganga? Ejo ni biragoye kuba wajya kwa muganga utarwaye iryinyo utaritaka ugiye kwivuza gusa ngo azabe umweru. Murakoze.
Murakoze Daniel. Twe hano tugomba kujya kuyashyira muganga kugira ngo ayarebe buri mwaka umuntu afite uko ntagomba kujya kureba muganga akayasuzuma akanayoza. Hanyuma muganga Joseph, aho ngaho hari abaza kwiyogesha amenyo atari uko barwaye, hari abo mubona bafite uwo muco cyangwa se sinzi niba nabyita umuco cyangwa ubushake cyangwa se niba hari n'abaganga bashobora kuboza mu buryo buhoraho nka rimwe mu mwaka cyangwa kabiri.
Cyane rwose cyane hari abantu usanga yuko za hantu igihe kinini hari abantu umenyera ko ndetse atari ukogesha gusa ndetse akaza buri kwezi kwandikisha umuti. Hari imiti tugira tuyaha bitewe na mico gafite runaka bajya kuyanduza farumasi cyane cyane abagira ubwishingizi bwishyuriye imiti barahari benshi bazi. Noneho abaza kwiyigisha rwose atarize wenda akajya mbere akabundukira akavuga ati reka njye kureba baraza benshi ntabwo nshobora kwiyatakiye nibura abantu barenga batanu baje akavuga ati nje kwigisha mu nyungu baraza ati nayo arashyigiye mpaza na benshi nubwo nakaba naraje mu mezi atandatu noneho nshyize ku mwaka ugiye kongereraho ntabwo ndi wenda niba ari kubera ko ari abo mu mujyi ariko barahari barahari tuba dukurikirana rwose hashira n'igihe mugahuruka n'igihe cyose tudaheruka
yego. Hari kandi yarabaje ubwo turushobora kuza kugarukaho nyuma ati nta kindi kintu umuntu yakoresha kugira ngo akureho yoza amenyo ngiye gukomeza kuba umuhondo atagombye kujya kwa muganga. Ubwo mushobora kuza kumusubiza nako nyuma ariko reka twakire Mahamudu uranyuma.
Je nta kibazo narimfise mugabo ni nk'intererano narimfise guterera cyane cyane bivanye n'ibihugu duherereyemo. Hari abantu bagira izo ndwara z'amenyo bivanye n'ibikoresho ugasanga umuntu naho niyo damene agirizwa ku mugabo ibikoresho dukoresha atari bijya bikoresho byari bigenewe nyene biri tuvuga biri original nagi narigeze kugira indwara y'amenyo bivanye na n'umuti w'amenyo na nigeze kuba nkoresha niyo kwa muganga basangije owe rero nukuza baraturabira imiti y'amenyo ikwije vya ngombe kwija amategeko ivyo ejo bafasha abantu kuyumva kugwara indwara nk'ivyo oye byo mu kanwa hama interero yanjye gusa nariye kizoko icyo kibazo naregeza kukigira
yego hanyuma ubu cyarakize wahinduye umuti birakira umuti w'amenyo
ego barayandikiye umuti ndo ari nari mfise umuntu ava hanze muri Belgique yarandaniye umuti w'amenyo nyene ukwinde neza ari batuzanira cyane cyane muri Afurika bakuzina ibintu mengo atakamaro binadufitiye bikiri inyuma y'amajyambere atakamaro bifite ugasanga nabyo nyine biratera indwara benizo oye ku bantu
ubwo muganga hari icyo ari bubikubwireho nyuma y'uko twakira urakoze cyane Mahamud reka twakire noneho Hope Hope turi kumwe Hello Hope turi kumwe
nakoze cyane
yego yego nawe urakoze kudukurikira wanihanganye gato woya tukiganira na Mahamud mbwira noneho ikibazo wifuza kubaza muganga nako arakumva
nayo nashaka kubaza muganga kuri icyo kibazo nyine cyo kumata nabi mu kanwa nifuzaga shika kumva umuntu muganira arahumura nyine nabi mu kanwa kandi adakoresha burosa agakoresha n'umuti wo koza amenyo nashaka kubaza rero none bipfa kuki byoherezwa n'iki n'uwuhe muti wo koza amenyo nene mutima wizewe umuntu yakoresha kugira ngo akemure icyo kibazo
urakoze cyane Hope ubundi urahagana hehe
ndi gutumbura mu Burundi
urakoze cyane muganga Joseph guma hafi niba utarimo kutwumvira kuri telefone yawe guma hafi ubwo wumve igisubizo aguha
murakoze cyane kangumeko
Muganga Joseph.
Nakoze ikibazo kiza arabije gikunda kugirwa n'abantu benshi. Usanzwe mu kanwa kigiramo mikorobe nyinshi cyane. Nyinshi. Usaga ubwoko busaga 300. Izo mikorobe zibaho zitera ikibazo mu kanwa na mba. Ahubwo bitunzwe n'amacandwe yacu n'ibisigazwa by'ibyo turya. Izo mikorobe rero akazikora nibyo bituma ibisigara mu kanwa kacu bibora kandi murabizi ikintu cyose kiboze gitanga umwuka mubi
none se zitumariye iki niba zirenga 300 zikaba zirimo ziza kurya ibiryo byagiye mu kanwa ziba zimazemo iki
izo ni mikorobe bita imfaransa na patogeni ariko hari byo bidufasha dukoresheje imibiri yacu ahantu hose hari icyo nakwita akagise ku mubiri w'umuntu izo mikorobe zibamo ariko bijya bitera ikibazo mu gihe umuntu agize ibyo bita imyodepresiyo ubwirinzi bw'umubiri iyo bumanutse izo mikorobe hagiye zitera ikibazo kumuvumba ahantu afite indwara muri koronike irimo nka HIV yagize atakane agakurikiranwa neza ubwirinzi bw'umubiri bukagabanuka iyo mikorobe zigatera ibibazo kimwe zabona batangira kurwara ibitera mu kanwa cyane n'ahandi izo mikorobe rero ni nazo zituma nk'uko nahereye kandi mbivuga ni nazo zituma amenyo atukunyuka ariko ziciye muri bya bisigazwa by'ibiryo twari dufite mu kanwa ziciye muri bya bindi byo kwita reaction miki hari uburyo zigenda zibitransforma noneho ibivuye muri bya bisigazwa by'ibiryo akaba ari byo bitukura amenyo cyangwa se bigatera bya bibazo nababwiraga bifata mu mashinya n'ahandi ubwo rero ibishobora gutuma mu kanwa hanuka harimo kubora kw'ibisigazwa by'ibiryo biba byafashe ku menyo hagati yayo cyangwa se mu gihe ufite ibijigo byaboze bifite n'imyobo byafashe n'ibiryo niboroshe ntabwo byose bishobora kugukura ibyo byabuze muri ya myuzo uko byabuze bikagumamo nabyo bitangumye kamwe umuntu abantu bari kutwumva bazaje gitegereza yona umuntu umaze umwanya munini atavuze yabumbuye akanwa kwiyumva kameze nk'akagazi kugaga ibyo ngibyo ni biva nyine kuri izo mikorobe abameze nk'ahagaze mu kanwa iyo amaze umwanya atavuze kubera ko umwuka wa oxygene uba utigeze winjiramo nibagiye kubabwira ko izo mikorobe zitwa anaerobike zigira mu kanwa zitwa anaerobike atite zazo ntabwo zizikora iyo umwuka wa oxygene uri kwinjiramo iyo rero umuntu abumbye umunwa nibwo zitangira gukora akazi
ntacyagihe aryamye
ari nayo mpamvu umuntu aribwa cyane cya gihe aryamye iyo rero umuntu akoze isuku icyo nashaka gusubiza hope iyo umuntu akora isuku mu kanwa hari udukoresho tugira twereka abantu iyo baje kwivuza ni utugozi twabigenewe dutishwa hagati y'amenyo utwo ngutwo tubahasi kuko iyo umuntu aboroshije n'uburoso gusa ibindi yafashe hagati y'amenyo abiri ntabwo bivamo imbere iyo bitavuyemo bigenda biboreramo bikagenda biterera umwuka mubi ariko bikazagera bikanatera kubora kw'amenyo hagati aho ahurira kandi ibyo bitabona ikindi cya kabiri iyo umuntu aborosa agomba kwibuka kuborosa ururimi ururimi hari utuntu tumeze nk'utwoya ruba rufite iyo umuntu ari kurya ibiryo yabinogeje agiye kubimira ibyo biryo bigenda bicengera hagati y'utwo twoya uko bitindaho hari umuntu usohora ururimi uri nko kumusuzuma ugasanga ururimi ruriho nk'ikintu kimeze nk'akuru y'umuhondo biba ari ibiryo byagiye bifataho bifataho ibyo bintu niba bifite mu kanwa ntabwo umwuka uba mwiza ndumva muri make nabi biba biri kimwe
yego hanyuma se hari umuti wihariye yakoresha yenda muze kugatekerezaho muze kumbwira niba hari umuti wihariye watuma atanuka mu kanwa
nahita nagusubiza iyo amaze igihe iyo suku yo mu kanwa ayikora nabi cya kintu nyine duhora tuvuga cyo kwegera umuganga gihora kigaruka bisaba ngo aze kuko hari aho bigera ya myanda yafashe mu kanwa ifata ku menyo ibindi bishobora gukurwaho n'uburoso cyangwa n'ikindi kintu bigasaba ko ajya kwa muganga noneho hari imashini yabigenewe igenda ibyoza ikabikura hagati y'amenyo ikabikura mu ishinya kuko uko ibyo bintu byiyongeramo ni byo binatuma yashinya itangira kuva bakabyita nyine ngo ni ifumbi iyo rero ugiye bakabyoza yashinya hari imiti baguha noneho cyane ugatangira kugenda uyikoresha uborosa bakwigisha uko uborosa bakubwira inshuro uborosa no mu gihe uborosa noneho uko ubikoresha ya maraso yavagaga akagira n'aya mpumuro mbi yavaga mu kanwa ugahagarara amenyo akagumya 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 akabumenye noneho bakakubwira n'igihe uzagarukira kugira ngo bakurekeka barebe niba isuku warayikamije
yego twibutse abatwumva ko yari radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga tuganira ku isuku yo mu kanwa twakire ku murongo wa telefone Daniel Kwizera turi kumwe Daniel ye urahagana he mu karere ka Kayonza ikibazo cyawe
iyo umuntu afite ikibazo mu byinyo akazamo ka kantu k'umukara ese icyo gihe ngira ngo mbaze icyo biterwa n'iki biba biterwa n'umwanda cyangwa se no kudasukura neza amenyo ese haba habaho uburyo gashobora kuba kavamo mu menyo
reka mutegereze urakoze muganga mwasubiza Daniel
nyine abakozi aragira ati ka kantu k'umukara kaza ku menyo ese gaterwa n'iki buriya iryinyo rigira ibice bitandukanye ariko hari ibice bitangira kurwara kenshi imbere y'ibindi bitewe n'uburyo biri bikoze mu guhura n'ibyo kurya ibyo bice rero bikunda kurwara kurusha ibindi iyo bitangiye gufatwa hahantu haratangira agahindura ibato akenshi igice kigiye gutangiriraho uburwayi hari gitangira ari inono kwa kundi bavuga ngo amenyo y'inono kakantu kaza hari umwe noneho ugahizwa yuko ari ahantu aba hatangiye gutakaza ya mimizi ifasha ubundi bwinyo gukomeza. Hari rero kaza ari umweru kakabagenda kakaba kaki kagaragaza umukara umweru uri kugenda wiyongera. Iyo rero agize umugishaka akabona ko umweru kiyo tubibona ku bantu barwaramenye y'imbere akenshi amenye y'imbere iyo yafashwe ntajya ajya aryana. Umuntu akabona hariho akantu k'umukara kakiyorera kakazaguma kagakura bikagageza ku rwego byari bimeze no gukorwa ku buryo bworoshye bisaba amafaranga menshi. Ikindi wana ni ngombwa kugira ni uko iryinyo iyo rivuje kane itwara amafaranga make. Uko uburwayi bwiyongera uko mu mafaranga yiyongera kuzagezaho amafaranga y'inshuro nyinshi. Iyo rero nk'ayo y'imbere aho kantu kabonye itwara make cyane bisaba ko tuhoza tukavanamo ibice byaboze tugasimbuza ikarangira. Ariyo niba gafite urwego tuzasimbuke kubitaro bimwegereye bamufashe.
Ahubwo twari tuzi ko inono ari ubwiza ni ikintu abantu babonaga ko ari uburanga. None ni inenge.
Hari ibintu bita uburanga ariko mu Gifaransa byitwa anomali.
Ni nk'amaribori cyangwa
amaribori yo burya okay abaganga b'uruhu niyo wenda babivuga neza byo ntabwo twabyita anomali twabyita indwara.
Yego
ahubwo by'inyuma nk'inyuma burya nk'inyuma ni murabizi mu bana hanze yuko abantu bafite barazifungisha rero mu muto wacu dufata inyuma
hari uburanga
nk'uburanga dushinya w'umukara burya ntibikwiye nawe burya ni n'anomali
ariko binameze neza
kandi niyo dukunda. Inono rero yo ni uburwayi kuko ibyinyoro byatangiye kurwara ntabwo n'inyuma ntacyo bishobora kugutera burya ariko inono yitwimishije hakiri kare burya birangira ibyinyoro uri kukuterekana vuba.
Ubwo rero abafite inono batangire bacungire hafi kugira ngo bazivuze zitari zageraho zihinduka ako kadomo k'umukara Daniel yavugaga. Ndumva abantu benshi barimo kugenda bavumbura byinshi batari bazi muri iki kiganiro. Mukomeze noneho hari wa ndakeka ari Hope wari wamaze kubaza niba hari umuti umuntu yakoresha. Sinzi niba ari ibyo mwavugaga byo kuba wajya kwa muganga akaba ariwe wakwihera umuti cyangwa niba hari umuti woza amenyo yakoresha yakwigurira muri farumasi.
Muri biriya yavugaga byo kuhumura nabi mu kanwa rero biriya hose umuntu ashobora no guhumura nabi mu kanwa kubera yuko atagafite izo ndwara zindi nagiye mvuga cyangwa se kwandura kw'amenyo ahubwo kubera ko atigeze aniburosa. Umuntu wese wari yatiburosheje iyo abyuka mu gitondo yirukanka akajya kwiburosa na mbere yuko agira ikintu afata usanga abanza kwiburosa kuko nawe ubwo aba yumva yinukira. Hope rero icyo namubwira ntabwo nzi niba nibuka neza mu gitaro Murundi ashobora kuba yizumbura ntabwo rero ntabwo nzi ngo bizumbura imiti yari mizihe yo koza amenyo ariko niba ari korogati kuko mbona ari ibihugu byinshi bihuriyeho inaha yazigira akagura n'akaroso ariko akitonda cyane mu mboroserezi akamenya kujya borosa cyane cyane imbere iyo uboroseje nijoro kandi ukaborosa neza mbere yo kuryama kugirosa neza mvuga no kuvana ibisigazwa by'ibiryo byose mu kanwa mu biryo inyuma hose buryo burinde umubare w'indwara zitabarika kuba zaza kugeraho hanyuma n'uwo mumeko kandi wo mu kanwa ukaba wirwanyije rwose. Hanyuma bashobora no kumuha umuti hari imiti dukoresha dutugisa mu kanwa yabigeneye y'amasosi dukoresha mu kanwa mu gihe umaze kugirosa ukaba wawuzinduka gusa ibyo byose ndi kubivuga yagenda akabikoresha ariko byaba byiza yegereye muganga kuko imiti yari myinshi akareba ikibazo afite akamwandikira ubwira n'ikibazo afite.
Yego reka noneho tujye muri Afurika y'Epfo turi kumwe na Eric Nahishaki uranyumva?
Ndabumva cyane.
Wiriwe urakomeye uherereye muwuhe mujyi wa Afurika y'Epfo?
Twiwe neza muri Afurika y'Epfo mperereye mu gisagara cya Durban mu gice bita Pentown.
N'umujyi Yego, ufite akabazo wifuza kubaza muganga cyangwa n'interera?
Yego. Nari mfite akabazo ko kubaza muganga ko byerekeye indwara y'amenyo.
Yego.
Nego mama z'ikibazo, aho abantu usanga amenyo yaratobotse, Nego mama z'umuganga yuko hariho imiti yo yivura cyangwa ari ubundi buhinga bo bakoresha ku buryo amenyo yosubira uko yari ameze.
Eric, urakoze. Urimo kutwumvira kuri telefone tukugumije ku murongo cyangwa urimo kudukurikira ku bundi buryo? Uratwumva Eric?
Ndabumva cyane.
Urashaka tukugumisha ku murongo wumve cyangwa hari ubundi buryo urimo kudukurikiza?
Aya ngumisha ko wabyumviriza nta bundi buryo nako numviriza nga ayi tujya America cyose. Ndabironse kuri WhatsApp masaha kumugoroba.
Yego. Ubwo tega matwe noneho muganga Joseph agusubize.
Murakoze cyane Eric uri Africa. Imine datu kunite ni byiza cyane kugenda kuri uwo muganga kuko nta wundi muti wakoresha ngo bireke kugumya gupfukunuka, kandi n'igihe hakiri kare bireba kuri kora. Iyo datu kunite uwo mubiri ufite uko n'ibiryo bitsindagiramo bigatangira kubora, uko bibereramo niko umubiri urushaho gupfukunuka, ndetse wazanatinda bikazaba byaza gutera ikibazo cy'uko amafaranga yo kuyikora yaba menshi cyane kwa byakuviramo kuba wanabitaka. Ariko iyo isi igenda rwose turongera tukarisubiranywa tukarivoma tugendeye aho rigeze n'imiti bigenewe ukongera ukarya ukamererwa neza. Murakoze.
Eric, urasobanukiwe?
Sobanukiwe naho ntabyumva neza ariko nasobanukiwe. Ndaza kubwisubira nk'uko ucumviriza n'ikibazo ku murongo wa WhatsApp.
Yego, muri make wegere muganga ni we wenyine ushobora kurisana iyo ryapfumutse.
Sawa, murakoze cyane. Ko iminsi imani gatatu nama nagiye kwa muganga ariko nabizabona basigaye no koza gusa mukambwira agende.
Ubwo no guhindura umuganga ukajya ku wundi ashobora kuba ngo batabibonye.
Sawa, murakoze ku mpanuro.
Urakoze nawe.
Sawa, mbwira ibihe byiza.
Ntabwo. Ndadijwe Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga. Mwakoze cyane rwose kucyitabira muri benshi. Turacyakomeza kwakira amatelefone yanyu nubwo hari zimwe tumara gufata zigahita zicika, ariko turaza gukomeza. Hanyuma muganga Joseph, iyo isuku turimo tuvuga, turavuga twakomeje kuvuga ku muntu mukuru, ariko umwana nawe bagomba kumukorera isuku nk'iyo umuntu mukuru akorerwa, yaba mu borosa kuko twabivugaga nka gatatu mu munsi cyangwa nyuma yo kurya, byo byagenda gute?
Murakoze cyane. Byari kuba ari ikibazo iyo turangije ikiganiro tutavuze ku isuku y'abana yo mu kanwa. Abana bagira ikibazo ndetse nagonguki bari mu bantu bagirwa n'ingaruka cyane no kutagira isuku ihagije mu kanwa. Gute? Icya mbere ni uko ababyeyi babo nta bumenyi buhagije baba bafiteho, icyo ni kimwe. Icya kabiri, abana bakunda ibiryo cyangwa se ibiribwa cyangwa se ibinyobwa bigira uruhare mu gusukunuka kw'amenyo cyane. Umwana utubana muto ntitujye muri detaye ngo tuvuge nk'ibyo byose, usanga umwana n'ibyo nko mu nsengero cyangwa se ahandi cyangwa umwana agenda mu cyabumbo, cyangwa abana nibo bakunda za biswi na shokora, abana nibo bakunda za ji zigiye mu nganda ziba zirimo amasukari, abana ni nabo akenshi mu ngo usanga banywa amasukari. Icya gatatu, abana utwinyo twabo burya tuba tworoshye cyane ugereranyije n'ay'abakuru kuko amenyo yabo agira imyunyungugu iringaniye, ntabwo aba akomeye nk'ay'abantu bakuru. Hanyuma icya kane, abana batoya abenshi iyo babavuza babaha imiti yitwa amasiro. Imiti y'amasiro bayikora bashyiramo ibintu biryohereye kugira ngo abana babashe kuyinywa. Hanyuma ikindi cya kane, cya gatanu nako navuga ku bana, ni uko burya abana abenshi barabumva kandi kurara umwana bara mwire nabwo burya hari impakizira mukura kwame cyane cyane y'imbere hejuru kigeze ku isuku yabo ababyeyi bagomba kubyumva ababyeyi benshi bibaniye nabo baje kwivuza kuvuza abana bakubwira ko batari bazi ko umwana aboroshwa ariko umwana bagira ngo ibyabwire hano ni uko umwana utwinye bitangiye kumera twa mbere tugomba kugirira isuku kandi ugahita unafatiraho kuzageza ndetse gukomeza amenyo y'umwana iyo yaborosheje ntabwo ashobora kuvura ntabwo ashobora kugira ibibazo usanga abana benshi baza kwivuza barashize amenyo ari kuyavanamo kandi bagira nk'ingaruka zikomeye cyane cyane mu gihe bagiye kumera amenyo yo mu bukuru bigatuma amera ibihindi cyane bikabije amenyo rero y'umwana araboroswa ababyeyi benshi bagira impungenge ngo baramuborosa akabimira ariko hari ukuntu utangira akiri akana gato utumye tukimera ukagikoresha wenda agatambaro gasize neza arabasha kubona utuntu tw'udutampo bagura muri farumasi bakadukoresha ariko twatumye gisigara ku menyo meze nk'utuvutavuta akadukuraho kirazira kureka umwana ngo ajye kuryama atiboroshije noneho nko mu gihe yanyweye siro wenda yari arwaye wayimuhaye n'umubwire ku buryo bwose bunyinshi cyane ni neza kandi akabara cyane izi twavuga ku bijyanye n'isuku y'umwana ariko muri makeya nagira ngo nkangure ababyeyi mbabwira ko umwana araboroswa ndetse cyane kuko amenyo ye aba akimworoshye ibintu byinshi bishobora kuyakonyama
nizere ko hari ababyeyi baduteze amatwi nubwo nta baduhamagaye nk'uko nari nabibasabye rwose nabahendahenze ariko ntabwo bigeze baza ngo bagomba kuba baba bahugiye mu tuntu twinshi ariko nizere ko babyumvise ndetse bafite radiyo iruhande rwabo twakire na Habimana Prosperi Prosperi
halo
urahagana
ntuya i Burundi mu gisagara cya Bujumbura
yego ikibazo cyawe rero banza ari nawe wanyuma turi bwakire kuko ndabona amasaha agiye
nashaka kumenya umuti bakoresha nyine kugira umuntu amenye ko yakarabye neza
yogeje mu kanwa neza
yego
ikibazo basa nk'aho bari bakibajije ariko ubwo baragusubiriramo yaravuze ko kubera ko atari ku butaka bw'u Burundi ngo amenye imiti ihari ariko avuga ko korogati iri ahantu henshi
umuntu yajya akaraba kangahe ku munsi
uravuga gukaraba hehe uravuga gukaraba ku mubiri cyangwa turimo gukaraba turimo koza mu kanwa cyangwa mu kirundi muvuga ko muvuga gukaraba
koza mu kanwa cyangwa kwivumo
ngo nari numvise bimvanze ngize ngo nukoga n'ugukaraba ku mubiri hanyuma gukaraba mu kanwa yeye urakoze cyane rero reka ijambo rya nyuma rero ndihe muganga mu gusoza iki kiganiro inama muri rusange mwagenera abadukurikiye muri uyu mwanya mu gahe gato cyane kuko iminota irashize
urakoze cyane ni mu gusoza iki kiganiro nagira ngo ndakose mubwire ko muragurasa nibura kabiri ku munsi cyane cyane ariko ntakabyibagirwe n'inzira agiye kuryama hanyuma mu gusoza iki kiganiro wenda mwarimumpaye amasegonda make kugira ngo ngire icyo mvuga nagira ngo mbwire abantu yuko koza amenyo kugira ubuzima bwiza mu kanwa birashoboka mu gihe babigizemo uruhare ukabikorana ubushake rwose ubishaka kozamo ukabikora ku buryo buhoraho wenda ubikoze mu gitondo umaze gufata akantu umuntu afata mu gitondo ukaza kongera nijoro mbere yo kuryama ukabikora buri munsi ukajyamo ukazirikana no kujya ujya kureba umuganga nubwo nta kintu cyaba cyakuriye ariko yaramukubonye n'ikintu kidasanzwe yaba ikibonesha amenyo cyangwa se ujyanye n'ububabare mu kanwa ugasinzika umuganga abaganga b'amenyo bamaze kuba benshi impande n'impande bakunze kumenya bakurebera byose byagufasha pe ntabwo yatakaza amenyo nta n'ikindi kibazo bazagira murakoze
murakoze cyane rwose ariko ubwo mbashimire cyane kuba mwemeye kutuganirira inama mwaduhaye ibisobanuro mwahaye abakunzi b'ijwi ry'Amerika byose ni ingirakamaro muganga Joseph Mwiza mwakoze cyane reka nshimire n'abafashe ku buhanga bw'ibyuma Chang Nadia Tahana Jedone Cyubahiro namwe mbashimira aho mwari muri hose mu bihugu bitandukanye mwakoze cyane kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankuzi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.